Twagwa mu mukwano mungeri etategerekeka era yali sister wo yali agezaako kutunyonyola bambi twali bato nga tetumanyi kikidirira and the power of the love kyekyatugatira
bingi byenkukoze tabikunyize era newekyanga nogeza kondeke naye nga wapi era ninetonda era tukomekerera tuli butonda kirabika bwe kyatondebwa yegwegwe nasooka okulota era gwegwe nasooka okupenda baby sirina mulalera gwenaganza kyobomanya sinekyusa
yegwegwe nasooka okulota era gwegwe nasooka okupenda baby sirina mulala nze gwenaganza kyobomanya sinekyusa
First time we want sang every love on digito One my love and on twala no fuke so mero Mapenzi kila siku you're my love Nikupe kila kitu Nebwali gende Mogadishu Nikulinda siri va oma tu hey. Balala kaba kwe gane Sikufa kuchido Omugugugo kwe gwange
Bingi byenkukoze nabikunyize era newekyanga nogeza kundeke naye nga wapi era nenetonda era tukomekerera tuli butonda kirabika bwe kyategekebwa
yegwegwe nasooka okulota Era gwegwe nasooka okupenda baby sirina mulalera gwenaganza kyobomanya sinekyusa
yegwegwe nasooka okulota era gwegwe nasooka okupenda baby sirina mulala nze gwenaganza
Remember where you got it from. www.djericom.com
Retro Records. Cuts music. We love music.